You're in the mix with DJ Milton.
Bye.
The Party Monster.
Niliambiwa hii maisha itaki pressure. Ukiwai chance ya kutesa wetesa. Shida za kukie sabu moja pesa. Hiyo ni ufala ziki kamzi wisha tena. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana.
Party Monster.
Niliambiwa hii maisha itaki pressure. Ukiwai chance ya kutesa wetesa. Shida za kukie sabu moja pesa. Hiyo ni ufala ziki kamzi wisha tena. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ukitokwa mpoa. Na hesabu zako zilikuwa utamuoa. Uwanga bad, atilandia na kungora. Kitinga na kufuli huwa pressure, we ngoa. Uwanga bad, juzi nimewaipake. Vuruga vuruga, cheki imebaki zate. Atireze na mintarudi, tumboka. Nikiwa zingine chafua mbogi ile proper. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2. Shugulika zako, mina jipanga kwangu. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2. Shugulika zako, mina jipanga kwangu. Uwanga bad, ngori sana. 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 Uwanga bad, ngori
sana. Nanza jela umu, la viliisha mapema. Mapenzi yasha nidhulumu, maisha haya ya sinema. Mwani tutakula mapenzi tu, swali limenivu wa heshima. Ipo siku nitafaulu, na roho yangu mini taikinga. Oh, 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 ni salama, salama nawe. Napiga sala, na nainama. Lazima niname, mbunguni nafika. Yasha mwagika, na yatazoleka. Siezi shindwa, so ni salama.
Na jina ID hapa kuna noma moja melipuka. Ay 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 ay, who is this? Anakutumia nudes na emoji kiss. Nikamwambia baby nadhani you never think. Akasema wait, kitu last week nilipata shati meja lipstick. Alafu this week unani play na this bitch. Kanipiga bare, do think I'm stupid? Nachukua vitu zangu ni kuachie hiyo nyumba. Kuletea maboko wendele kuwa kula. Nikamwambia baby you know you're my life. Mi ntakuwa I'm gonna make you my wife. Nikapiga magoti nikamwambia I'm sorry. Nikaanza kulia nikamguza roho. Akatulia nikamsho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Hadi baby nisamehe I promise you. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Wacha nicheke. Ini ya mwisho, ini ya ae, ini ya ini.
Iki bamba sana basi puli top. Selecta cheza doba once from the top. Oh.
Dojo mabe, dojo. Dojo mabe, dojo mabe.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh.
Dojo mabe, dojo mabe.
You're in the mix with DJ Milton.
Iki bamba sana basi pulito. Select a chesa doba once from the top.
Dojo mabe, dojo. Dojo mabe, dojo mabe.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mabe, dojo. Dojo mabe, dojo mabe.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Magrami tundo tunangoja. Donjo mabel, kwa mdomo ni kube. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu mabel.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Iki bamba sana basi bulito. Select a chesa doba once from the top.
Donjo mabel, donjo.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Donjo mabel, donjo. Donjo mabel, donjo mabel.
Mabwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masasi watiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Bato originali, ofe wanga mkali. Inasumbuka town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtahani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wambi kuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wambi kuja wameiva.
Iki bamba sana basi pulito. Select a chesa doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mame.
Party Monster.
Leo sapa tunakula di mpishi. Bora tushi.
DJ Meltone.
Mwiko reku tunafunga di mshindi. Bora tupike. Kamba ya kuto unaza kungewa. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi bora shaolewa. Easy but niko easy kanji kitolewa.
Baby don't touch me there. Mikono weka juu in the air. Amize touch me there. Sugar love don't find me there. I'm always on fire. Kunya zime fit kunya ninyo ni magwiz. Feeling really high. I'm feeling best like you feeling a genius. I'm really best like you can only deny. Feeling really high. High.
And I come in deep as me no medicine. Na doba zangu kwa keni therapy. I'm simple thing, na kutibu from within. A win is a win, nikisha kanyaga sin. Mohana nice and lovely, sweet and sexy girl, won't you catch a wine for me? Now take me back to December, okay, police a kipenga, he met you in the referee. Ashifula, 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 po me kuza mulima. Anaina ma, anainuka, atuti dedili, dedili, sudika.
Akuna jari vas, nikishaka magazine, I'm always on time.
DJ Melto.
Party Monster. talk about? Not to
Ia ni na dufla, ya ni dufla.
Waka
waka, wanasema ni mesota, misina do. Mara niko wash wash na washa do. Wachaya kuspread hizo rumors.
We waka.
Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wachaya kuspread hizo rumors.
Don't spread.
Don't spread. Wanasema nimesota, misina do. Mara niko wash wash na washa do. Wacha kuspread hizo
rumors.
Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha kuspread hizo rumors.
Ivana, kuna mbegu jana nilipanda. Usitoke kasija kupanga. Na usilipe bill minta jwa kenye ntafanya. Ntakupanga mi, ntakupanga. Kedilisha Ivana, kuna mbegu jana nilipanda. Usitoke kasija kupanga. Na usilipe bill minta jwa kenye ntafanya. Ntakupanga mi, ntakupanga. Wetokea tu, usijali ntakupanga.
Niko maziwa, susha jorada ni clean. Nisha toa, toka chwani, ziko ndani ya pori. Shifre juu, chini gua, ndani 23. Wa super, wa mini, wa is, kasi, umoba, CD. Kwa wapi, anasema nasa. Hotbox, ndani ya Mazda, zimenasa. Na pesa karatasi, ndio hashtag. Weka kapsu, kinitaja, ni big baba. Tamashe mikrom kama odisi na kopja. Zupa nipe wine, chaji wetingi za topa. Tusha fika side, saa kuwa beba proper. Ni you was truly magi magi dea mota.
Wono shtuke dilisha Ivana. Kuna mbegu jana nilipanda. Usitoke kasija kupanga. Na usilipe bill minta jwa kenye ntafanya. Ntakupanga mi, ntakupanga. Wetokea tu, usijali ntakupanga.
Ni mwisho wa mwezi na ndo mshande umeingia. Na kwa ile point atukani bila jilipia. Kwa jiji batimbaya na jani navutia. Kinikosa miliko bichi na upepo na jipungia. Simu D&D, mishalipa B&B. Niko sangu tunatesa na bikini za wadi. Kisha gawa za landi, hakuna za D&D. Zikisha landi kuna kukopa, minta dunda KCB. Ai, kagua kaguo toki niona tutajua. Pesa ninazo matumizi ndusumbua. Izo masiku mgoze ipata ninajua. Ni madafu na udaku na mapichas nasumbua.
Ntakupanga mi, ntakupanga. Wetokea tu, usijali ntakupanga.
Milioni holiday, cheki machaji vileo napiga matopare. Tukate maji hapa singoni mapanga le kustagare. Dome shike kote mbaka madare.
DJ Melto.
Nigeria, hapa Kenya kuna nizo keke na honoria. Lafu tumeseti tuko jaba na mawaria. Yunde mana dera ni na chapaneza kalia.
Ai ai hani, mi waga.
like a somebody. Leo me ordinary, kesho sama bani. Ai, ai, honey, please come dine on me. Later, siki na iskoche lale ndani.
Nina kiss to the city, give me a kiss to your kitty. Kiss to infinity, na die on your pili. Na sidani na kudai juu ya nyash. Na sidani umeni wae juu ya cash.
Tuko juu ya jaba, tume siki, tuko on. Zimeka na shiku wa lesbio. Mana die from, tuko na dimi tishama. Huku kuna diva bange mdio. Tuko juu ya jaba, tume siki, tuko on. Zimeka na shiku wa lesbio.
Kona mister, ama ni kuja kwa fiesta. Wallahi tunaweza tesa. Oh Lord, umeumbika mama. Fika yako inaniita. Na inaniita kwa majina mama. Akina shindo kukulenga. Oh Lord, yeah. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, boy, boy. Amedunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda.
Party Monsters.
Tuko hapa na babako tunashanga DJ acheze za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee. Kwa na babako tunashanga DJ acheze za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee. Tuko hapa na babako tunashanga DJ acheze za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee.
Niko hapa na dadako tunashindwa leo tunakagua mamori au madem. Mamori au madem. Mamori au madem.
Tuko hapa na chali yako mimi nashanga anateka. Bishta kolele. Anateka. Bishta kolele. Anateka. Bishta kolele.
Niko hapa na dem yako na nashindwa napita na nani ni msonjo mkale. Ni msonjo mkale. Ni msonjo mkale. Imagine tuko long distance alafu kuna jirani amekama kaitisha. Ni saa tisa na chuchu saa sita. So kwani iko nini we karibu kwa mtekcha.
Twende pande hu weni lela mupewe rungu. Tuseme vidolelele kupea mushungu. Mushuru mkutu mujumu jikimu.
Onye tulia
alafu
teramos sianda na duong. Nafanya hadi fadha mwanataka mo sans. Kuvutia na bong. Na neza penda kona kama ineza kuwa oh some.
Kipara inanipatia kipara. Noya omba omba nona haga unakuwa neon sans. Na kucheki na kucheki na kucheki. Haujanona na kucheki unakuwa na new trans.
Teramos sianda na duong. Nafanya hadi fadha mwanataka mo sans. Kuvutia na bong. Na neza penda kona kama ineza kuwa oh some.
Tuko hapa na babako tunashanga DJ acheze za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee. Za vijana maza wazee.
Niko hapa na dadako tunashindwa leo tunakagua mamori au madem. Mamori au madem. Mamori au madem.
Ndanya mina mwombu ni Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katiko vanisa. Tumejaza nani.
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Ndanya mina mwombu Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katiko vanisa. Tumejaza nani katiko vanisa. Ndanya mina mwombu Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katiko vanisa. Tumejaza nani katiko vanisa.
Saki mudo, saki mudo, saki mudo, saki mudo.
kwanza tena alafu pause ukisonga kwa kwanza unatoa so baki hapo nika umekula kiapo bonga shit na niende na kiacho beat me ma si shida it dina sip in that cheap lika dick jinga hips in a shit shiva love you for the whole year I am not a weak nigga bado mina ulizia mnajua bei ya shekila aliuliza what happens if we go broke I told him stay away from me with those jokes hello ngausi mefika DJ moja kila siku utakosa stress DJ picha na gun you don't pose a threat DJ tuna set
you're in the mix with DJ Milton.
There's a party downtown so hear and learn this special song is for the ladies and ladies only if you're no man see na no man I pull out my gun for the ladies, ladies, and ladies only. Oh yeah. I was tanking, stanking in a jabba ranking when a beautiful thing walked in a deep party, looking like a baby, sparkly, sparkly. I go a shy and a dance, tatty, tatty. Spody, kaku bani, nika to my CV, ilikuwa na debits, tango maza CV, nika shika JD. Sanico ready, so tell me baby where you want me tonight in a ladies night. So much love I see in a ladies night. Oh, oh, oh. Certain special things you can only find in a ladies night. Ladies night, yeah. There's a party downtown, so hear and learn. This special song is for the ladies, ladies, and ladies only. Fear no man, see nah no man. I pull out my gun, see nah no man. I pull out my gun, see nah no man. I pull out my gun, see nah.
DJ Meltone.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakini tagaidi. I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG. Dawa ya watiaji huanga silence. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sinanomba my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sinanomba my guy.
Chaber don gingero ana hero kasi anda
Sinanomba my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sinanomba my guy.
Shere na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi utesanga Nairobi. Sele, sele zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sinanomba my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sinanomba my guy.
Chaber dongingeo anahero kasi anda.
Sinanomba my guy.
Leo ni party hati mchana.
Hataki vita, hataki wo. Tuko tipsy na tunongeza mo.
The Party Monster.
Oh, leo tuko kio. Hataki vita, hataki wo. Tuko tipsy na tunongeza mo.
Acha leo zilipuke. Zimeshika fitu, zikubali zishuke. Niko na marafiki na nawapenda bula. Hakuna kuchangia mzinga bora tuwa nichungi.
Cheza na rada onyashpala. Niko na zigi mingi kwanza za Amsterdam. Come, niku chomewe pia na yo madam. Walezi nilipuka kama keje ya Saddam.
Onyewe, usitena demu adorime. Usinikulie.
Ikibidi
nishie, oh yeah. Pia minataka, pia minataka, pia minataka. Sherehe na kwanga ngumu jo kuacha. Oh, leo tuko kio, hata kivita taki wo. Tuko tipsi na tunongeza mo. Oh, leo tuko kio, hata kivita taki wo.
DJ Meltone.
Mr. Officer, oh Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita Mr. Officer,
sikiza mage mage. Twende, hapa ni please tafadhali. Ni leo tu, imejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Afande, afande please tafadhali. Afande please samahani. Afande please tafadhali. Ni leo tu, imejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Afande, afande please tafadhali. Afande please samahani. Ati story na piga, ni leo nona kani juzi. Deme kwa nefu, na badon kwa raka za shugli. Chafika kwetu, na napatana na vifuli. Sanzemi ni shikel kwa kidogo mini tokenduki. Kanishika kanisho kijana unaitwa nani? Umetoka pande gani? Mbona unanuka bangi? Ipa nyingine na mshomi hata sinuki bangi. Nilikuwa kwa beshte flani, kwani ujui mimi ni nani? Masai mengi apanda na nipiga tero. Kanipata na mali mimi nadhani ni mapepo. Kumbe ni nyongi mimi nadhani tutanegwa. Kasemu lale ndani kesi tutamadhari. Afande please tafadhali. Ni leo tu imejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wa wapi? Afande, afande please tafadhali. Afande please samahani.
Mr. Officer, oh Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita Mr. Officer, Mr. Officer, haki iko haki tunalia na kukui. Mr. Officer, oh Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita Mr. Officer, Mr. Officer,
DJ Meltone.
Falaka fegi akianza jo complain. Pedi ucho maganja vedi anasau ni plain. Cut cocaine ufate cut cobain. Nima tap 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 adisi atain. Nikona alele na nakauma adiche. Pande left ni gwede iyo ingine ni cheng. Antaka ni mlele na kutuma ataplet. On to the next watu finji replay.
Nimekwe geta mavitu mingi ndobana nimekuwa ni kiuwa vas. Ini kakas wali dash pataka shindo vilo hata irivase. I'll be the worst of the best ndobana nikimada na sema tina jigas. Na nika rest the case nikapanga vile na weza nika GMH. They could just test na waonyesha vile neza madada. The rest, kai ni contest, basi ni wache ni kikingia GM press. Naweza confess, nimekoma dara kutoka ni wache teima denge na komesha. Bile na wamanga gajoni kama ni mei.
Kumba bas, kumba bas, kumba bas, kang 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 kang. Kumba bas, kumba bas, kumba bas, kang 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 kang. Kumba bas, kumba bas, kumba bas, kang 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 kang. Kumba bas, kumba bas.
Let's kill it out.
Uncle Kalis, mio kwanga beast. Muse of the west, na bado muse of the east. Wanazibabola, wanazitoka. Bada yo fisi, bada ya mboka. Wako makwede, wako mokoka. Lying busy, pigia soldier. Wanatupa bra, wengine wanatupa ngoda. Mtoto wa priest, gold border. Why, 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 why? Zimelipuka ka transformer. Nasiogopi hata kuchama. Why, 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 why? Zimelipuka ka transformer. Nasiogopi hata kuchama.
Mask your low, 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 check you what's up on the low, mask your low.
Na kuzi, na kujia dimanga. Shika morio, kuna vile tutakatiana. Ni hip, but nilimkataka ni punch na panga. Nikona yangu, naona tukikatiana. Staki ngori mob, staki ho, staki kasiro. Skuji kasido, kasindom, nafanya na float. Staki ngori mob, staki ho, staki kasiro. Skuji kasido, kasindom, nafanya na float. Siku wana thianka ingia chinje. Pake, kia mabop, hezi kafanya ni change. One dead, never me, najwa kushina wase. Sanse, na mpes, rather ni nisemke. Dege, chinja chinja maliza ule.
TV finya finya ndo ni squeeze mwere TV screen clear lazima itoche mwere sezi ya chana na hea ende niko soba nasikia lakini sipoa nasikia poa nikianza kukohoa inakubalika wakituona wanajiondoa Tudu mcheki ngoge koshanda kutoa Sini mabuta kwa bisi kababa tunawanyoa Lukudiriba tisho ya madoa doa Ni mpua kini kisi ndo napoa Kani meja mteleke li nidigida menondo na mngoa Rivyo mepasuka cheki na overflow Kani videvu na rusha kata iso Mali ni choni lakini kata iso Sindo wale tulichora makula kwa blackboard Sizi medibase na kuna murio asi Di weni follow me chipimpi bado weni pi Di kona mbling tatu moja ndo kona resi Di cheki chua mgia chua mkaribu ofisi Stona akosi na kujuya dimanga Shika murio kuna vile tutakatiana Ni headbutt nilimkataka ni punch na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mob, staki ho, staki kasiro Kuji kasido, kasindom Nafanya na float, staki ngori mob, staki ho Taki kasiro, kuji kasido, 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 kasido
Canvas Records
Oh yeah Oh yeah, 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 yeah Wah, 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 wah
Oh yeah
Girl shake, your money maker, baby Your money maker Girl shake, your money maker Money maker, money maker Wah, wah, wah Your money maker Girl shake, your money maker Oh yeah Your money maker
Rasha mdosu na tuitia kikosi Nazama wele sauki nitia sikosi Penzi lifanya Hussein atue machozi Lecha Pamela nikondokia mikosi Chem chem nafanya sherati Kafanya njeke ati Watupendi wanatwekelea miadarati Kitufani ni ati Natumika natumika na maziwa siati Anti Kona mpua siati Ntaka uwa siati Nimetulia skwangi nje kame ntue sherati Esharti kaina mesharti Niliumba maumbilo unitamtana
shati Girl shake Your money maker, baby. Your money maker, girl shake. Your money maker, money maker, money maker. Wah wah wah. Your money maker, girl shake. Your money maker, oh yeah. Your money maker, money maker.
Sikiza ngoma inawashika, inawabamba, inawabamba, inapiga, inawabeba mpaka mamadha ananatongalika kinidai ananitafuta, natafuta, natafuta.
CG.
Big Baba
DJ Melto
Sikiza ngoma inawashika, inawabamba, inawabamba, inapiga, inawabeba mpaka mamadha Anakuangalita kinidai ananitafuta Nazama nikana sakateja uko ndakas Sina hizo za didi mina kuanga msupaterian Rangi meshika njokia na kaka Caucasian Chepke moi anakuanga vegetarian Big Baba nina wasupa kila area number one Kuna mama dam, basi na cam number two Niki come through, mikono juu number three Ni fresh and clean, nikifika scene number four Kani shagla, ipo ya door number five When in my type, no gonna ties number six Kauna bestie, mungize kwa mix number seven Dunga tale yangu kuna njeve Number nane, ukizitoka siwiname
Supa kila area call Chili mali hadi inakua Wapanasu, 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 wanalitesa Wasupa kila area call Chili mali hadi inakua Wapanasu, 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 wapanasu
DJ Milton, find him on Facebook at DJ Milton Find him on Instagram at DJ Milton DJ Milton, your party monster
Uko kwa traffic bila AC Una scroll tu malele IG Niko na bed sita uko kwa bed sita Squeezy sura yenyewe ID Neza drive gari mkebe na steez Meshi saidia njeve na trees Na mkanga sana jisikia Na navatai kana jisikia
Luku safi juice tunas Good satin mood lover I keep time to keep tana Then I make sure na come fast Good manners Good heavens Allah for good readers
Na ku guarantee utani miss Na ku guarantee utani miss Utani miss Ukisha juu angona wote Wananita master ama daddy Nilizaliwa na hii Easy streets jina yangu ID Inagonga kutoka faa kama tai chi 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 Kama tai chi
Shinde Yuflo ni kondo got ni rea bombo Neza kutuwa ngira usoft ukai sonjo Na si ucha win kazi mob na kuomba solo Ni mistake kwa minigo shoda na michoro Kani Na mkaf Kati kipenda deep steam Na msaf Na mpele kambio Half time pass ikisha mwagika haizoleki tap hini easy na kanikola na mdish kudai yote kuteta juu ya deep keep sigi sim kuteta kudip katika katiza mabasi kan kare one kan kare two kan kare kare akinyonya pona mari bongo ai nyima 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 kan kare two kan kare kare
Nilikutana na Kilimani, Nairobi, 2015 Kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa tano Nairobi, 2015 Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano Nikamuomba kanio, namba, moyo ni Mungu nikampa moja She's my number, number moja Nikamuomba kaniomba namba Mwani mwangu nikampa moja Now she's my number, number moja Yani namanisha kwamba Ndutu shawana Tushawana Ndutu shawana Ndutu shawana
Zangu bichi na lopepo wa bahari Ali mipita kama meli Ana yumba yumba kidondo sa kishenzi Mikocheni Kamfuata utadhani zombie Habari gani bona uko lonely Jina ni gani ya kasema zari Kamombia aje
Aje
Kamombia kwangu ni kwake Nimshike wapi ndio aje Taka moyo wangu we wake
Watangoja sana Wakitania tutachana Mina yeye tumeshaifana Na ichapo siku na mchana
Yani na manisha kwamba
Ndiyo tushawana
Tushawana na yeye Sami tunaye
Tushawana
Tushawana na yeye Sami tunaye
Ndiyo tushawana
Tushawana, tushawana, tushawana
Ndiyo tushawana
Yani wangu na mini wake I love how we love in silence Watangojo sana tuwachane Baby slow down the motion In my heart you the cause commotion Why lie nani weni mengoja I wanna stick to your program Baby slow down the motion In my heart you the cause commotion Why lie nani weni mengoja I wanna stick to your program
Wanaweka energy vizuri tamajani Dance na meme Zoni gani wanaleta maiza mabani Tunaka vizuri Dance na meme
Strani za kizimbi team Si lazima ni dingi Mtani koma bibe na kwitha ya simple Situmishi lingeri ni dingli ya ringi Sdubis na nyinyi ni mezo ya free things Sherehe kila tarehe mani mosi na anga penki Tuna kumekwe tisio dikite ni fest Tuli mpaka cherry kutikite ni zeta
Yo Promised and delivered Sexy nigga come to dance Sezi kata Stoke cheza sifu mchazaji wa kulipwa Neche kiuno chako weni mwepesi Anakudyo desi kulafia sezi kata Wendo irori wendo yogata Dance kinja mapigwa serengeti menje Nilisho M7 that makende ni ya kinende Serereke usiende Haluta bila gwede Mishefeve na sembe mbaka tengere
Neji wadu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na meme Zoni gani wanaleta maiza mabani Junaka vizuri Dance na meme Hiche vile wadu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na meme Zoni gani wanaleta maiza mabani Junaka vizuri Dance na meme
Benye na waviu Angle ya side mirror Kaki lori ni mchibebe majicha Go sunny thing wada sipo mkinika Sigoe mras kumagonga
kufunga hadi rehab. Pantry ni chiki hype ni dress mamita. Jam down na ni chiki ni toka tisa. Namba ni jamo bada zaibabilisha. Labda mtando ni honore na club tuwa tuliwai. Zaina wazoza na SGL. Tima ka Tesla magot indio shepherd. Shofas day safari na jipeleka. S-class convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi strictly na koga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Mula zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye yako kwa njikli. Roll kijipa modela na nidiki. Neza jitangi neza busy. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye yako kwa njikli. Roll kijipa modela na nidiki. Neza jitangi neza chena cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. Yes class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Na tumia kama Trojan kwa madem zao kwa fuli ya toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S class. Stima ka Tesla magot. Mindo shepherd shofas day. Safari na jipeleka. S-class, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi strictly na koga members. Backbencher, ndani ya S-class. Backbencher, ndani ya S-class. Ukizua, tararuli wa rectum. Feature you a mom, neza sikia mindio stepdad. This mean kufanyia disinfectant. Ni mapep tank, pepepepe better. Na wapita uneza zani wakua in motion. Wekeza mbona na ke emotions. Nige kuwa the teacher mboka do bando moto. Anyway, kayole kia wa view. Mohangol niya side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sunny thing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country ni bigi hype ni dress mamita. Jam down na nijipini toka tisa. Namba ni jamo bado zai badilisha. Labda mtando ni
party monster.
Lando quaro, abebo wange lero quaro. Iromo dendo ya wama yo. Iromo pako ya wama yo. Imi adi ongora. Yawani mi ala ongora. Tombogi rungu nyocho luisa. Tomano kumarungu nyocho luisa. Umini ukinyo. Watch love we masando ya kama. Oke ukara chuanyo. Ni watch love mi ya mumu mudo kama. Umina chibela. Watch love we masando ya kama. Oke ukara chuanyo. Ni watch love mi ya yoro mudo kama.
Inacheza juu ya miti. In this time and place while I'm in naona iko fiti. Cause I'm a patient man, I will never be greedy. Life ni pole pole,
wa haraka afiki.
Wow, 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 wow. Girl, you got the kind that I prefer. Let me put my fingers down in your far. You got the feisty on your paw. Nime check your feature now, now end of far. Man, kiss sell on my banana. Set it up, me cock me gun. Iki fika game to na banana. Nika mamusha Canada.
Walai, zengine nona red, zengine nona white. Zime nice, baby, webe nona kani. Zime shika namna kani, oh yeah. Nime guza ya left, ama unanyo ya right. Zime nice, baby, webe nona kani. Nikushike namna gani?
Oh, juu, zawadi, zawadi, zawadi yangu ni miti, miti, ay.
Zawadi, zawadi, zawadi yangu ni kiri, kiri.
Baby, zawadi, zawadi, zawadi yangu ni miti, miti, ay.
Zawadi, 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 zawadi.
Mungu nisamehe, ilikuwa niingie church kesho. Nikajipata kwa fomu ya kamnyweso. Saibashi, nikuka jam session. Nikola kisi na fiance. Naweza rudi home any day. Na hibashi na matenge. Na wengi wao joni malele. Jitete, sijali. Kanta lala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali, sijali. Kanta lala inje leo sijali. Nilazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali, no.
DJ Meltone.
I wanna treat you right, you know what I mean.
Asubuhi ikifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi ikifika, baby usijali, nitatokea. Mama ngwari, mama ngwari, yani mama ngwari, mama ngwari, mama ngwari, mama ngwari, yani mama ngwari.
Oh,
Monster.
Oh, waka waka. Hai, waka. Nakula maisha na adabu na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani. Hakuna kwenda nyumbani.
DJ Meltone.
Nakula maisha na adabu na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani. Hakuna kwenda nyumbani. Aya, nasikia fiti tamu. Rau tamu tamu. Nasikia poa tamu.
Sia mingi ndani ya roho, jabera pari, limondi lima pocho pocho, itina chiedini, chula ima ingodo, unge ngato maboma idhoda, aweyo nono, abebu kame nikari, kunene, unise, ayo chari tezo na, ama kungeke tumbuta nyeune, ayo chari tezo na, kunene, unise, ayo chari tezo na, ama kungeke tumbuta nyeune, ayo chari tezo na, nyaduse, nyaduse, binge nini ya mo, nyaduse, nyaduse, onge mapimigo, nyaduse, nyaduse, binge nini ya mo, nyaduse, nyaduse, onge mapimigo, nyako, nyadundo, nyaduse, nyadundo, nyadundo, nyako,
in the mix with the party monster DJ Milton.
Is up magi magi
Jikaze wasiseme walisema kicheli natafutwa na mapema mnacheza na kaselo singizi ndakopota nikigenya malana jifanya na nipenda kama una nikapa Jikaze wasiseme walisema kicheli natafutwa na mapema mnacheza na kaselo singizi ndakopota nikigenya malana jifanya na nipenda Kijana
Magi magi
DJ Meltone
Jikaze wasiseme walisema kicheli natafutwa na mapema mnacheza na kaselo singizi ndakopota nikigenya malana jifanya na nipenda kama una nikapenya block nilitoka nkachakija hivyo vile iko na nkasipa ibeni mukipenda mende viroboto chini ya meza mushini dalili ya kapienga aroma ifike neighbor mkachoka unirekebisha kiri nalipuka na nafungwa madirisha koga sinunui fika beya kunitisha kasi jiexplena na kumali unampikisha hapa kuna mkosa imefanyika hapa kuna mkosa imefanyika hapa kuna mkosa imefanyika kidhani ninajali utabaki umemakinika hapa kuna mkosa imefanyika hapa kuna mkosa imefanyika hapa kuna mkosa imefanyika kidhani
Yeah, I walk up in the room like Vippy. What up? Got a bad girl like Nikki. Kona nyonyo na mkanda kam shippy. But nice at you, nicho baba no. Yeah, I walk up in the room like Vippy. What up? Got a bad girl like Nikki. Yeah, I walk up in the room like. Yeah, I walk up in the room like Vippy. What up? Got a bad girl like Nikki. Yeah, I walk up in the room like Vippy. What up? Got a bad girl. Yeah. I walk up in the room like Vippy. What up? Got a bad girl like Nikki. Gonna nyonyo na mkanda kam shippy. But nice at you, nicho waba no kiki. How I'm on my zone, it's like a mystery. Go riders on my brownie, come with me. Now stock is on my normal, now my weekly. Every day we do it on the weekly. So we gon' go, go, go shorty. We go, go, go shorty. Go, go, go shorty. We gon' party like it's your birthday. Go, go, go shorty. Go, go. Go shorty, go, go, go shorty. We gon' party like it's your birthday.
Wale mbuni wengi, ila na walenga. Ndio maana usiku siku hizi na lala mapema. Hawatanitenga, hawatanitenga.
kubeba. Asante kwa kunipenda hivyo unavyonipenda. Umenibeba, umenibeba. Asante kwa kunipenda hivyo unavyonipenda.
Mchana imegeuka hali hata nyinyi hamtalala. Ha? Welewane vizuri. Hamtalala.